andi mategeko amaho ingingo ya 83 igika cya mbere ibinyabiziga bigiye kuvugwa bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana ku ntera ya metero 100 ku binyabiziga bigendeshwa na moteri iyo ntera igashobora kungana na metero 50 iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahateganywa ku ntera ya metero 20 kuri velomoteri amahoni y'ikinyabiziga y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridashengera amatwi igika cya kabiri ibinyabiziga ndakumirwa kimwe n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibiteganywa muri iki gika uretse ihoni riteganywa mu gika cya mbere tureba nyuma ingingo ya 84 ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri kigomba kugira nibura akareba nyuma kamwe gateye ku buryo umuyobozi uri ku ntebe ashobora kugenzura ibigendera mu muhanda kugenzura inyuma n'ibumoso bw'ikinyabiziga nko kubona ikindi kinyabiziga cyatangiye kumunyuraho ibumoso ni nako bitegetswe ku kinyabiziga gikururwa n'inyamaswa gifite akazu k'umuyobozi iyo miterere y'ikinyabiziga cyangwa igihe cyikoreye bidatuma akareba nyuma kari mu kazu k'ikinyabiziga gashobora gukora neza umurimo kagenewe utureba nyuma tugomba gushyirwa kuri buri rubavu rw'ikinyabiziga ikirahure gihagarika umuyaga ibirahure agahanagura ikirahuri ingingo ya 85 igika cya mbere ku kinyabiziga cyose no kuri buri romoruke a ibintu bibonerana bigize igice cy'inyuma cy'ikinyabiziga habariwemo ikirahure gihagarika umuyaga cyangwa ibigize ikibambasi cy'imbere bigomba kuba bikoze ku buryo iyo ibimenetse ibyago byo gukomereka byagabanuka uko bishoboka kose b ibirahure byo guhagarika umuyaga bigomba kuba bikozwe mu bintu bibonerana bidacuya kandi bikaba bikozwe ku buryo bidahindura isura y'ibireberwamo kandi mu gihe ibimenetse umuyobozi agakomeza kubona bihagije inzira nyabagendwa mu gika cya kabiri ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri gifite igihagarika umuyaga uretse amapikipiki kigomba kugira nibura agahanagura kirahure kamwe ku buryo mu gukoresha bidasaba umuyobozi guhora agakoresha agahanagura rumuri tugomba guhanagura neza ubuso buhagije kugira ngo umuyobozi ashobore kubona neza umuhanda yicaye ku ntebe ye
agahanagura kirahure
kagomba guhanagura neza ubuso buhagije kugira ngo umuyobozi ashobore kubona neza umuhanda yicaye ku ntebe ye igika cya gatatu buri kinyabiziga gitegetswe kugira nibura agahanagura kirahure kamwe kigomba no kugira akoza kirahure gatuma umuyobozi abona neza cyane kandi buri gihe arebeye mu gihagarika umuyaga umwotsi imyuka insaku ingingo ya 86 igika cya mbere ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na velomoteri bigomba kuba bikoze ku buryo bitagenda bimena bidasanzwe amavuta binavubura ibyotsi bicumba umwotsi uretse moteri yakijwe kandi bitabangamiye rubanda cyangwa ngo bitere ubwoba inyamaswa kubera urusaku ibyo aribyo byose ntibishobora gusakuza birengeje ingero ntarengwa zivugwa mu ngereka ya 13 y'iri teka igika cya kabiri moteri yose ikoreshwa n'ubushyuhe igomba kugira impombo yohereza ibyotsi ku buryo nyabwo idasakuza kandi umuyobozi akaba adashobora kuyibuza gukora neza mu rugendo impombo yohereza imyotsi idafite akagabanya urusaku irabujijwe kimwe n'ikindi gikorwa cyose kigamije gukoraho cyangwa kugabanya imikorere myiza y'impombo yohereza ibyotsi idasakuza isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga igika cya gatatu mu nsisiro birabujijwe gusakurisha moteri igihe ikinyabiziga gihagaze moteri yaka inziga, ingingo ya 87, igika cya mbere. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoruke zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa, zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku mugongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara, kandi ntibigire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Nyamara bimaze kuvugwa, ntibikurikizwa ku binyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Igika cya kabiri, inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo itarangwaho utunogo n'udushyundu dushobora kwangiza inzira nyabagendwa. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere, ibyo bigakorwa gusa kugira ngo kuva ahantu hari urwondo cyangwa inyerera bidasanzwe bishoboke. Igika cya gatatu, birabujijwe kugeza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoruke zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikurura zifite umubyimba uri hasi ya 5.5 cyangwa zifite ubugari aho bwabarirwa hose budashyitse kuri 1/3 by'ubugari by'uruziga rukiri rushya. Igika cya kane, bivugwa mu gika cya gatatu, ntibikurikizwa a. Ku binyabiziga bihinga, iyo bigendeshwa mu karere katarenga 25 uvuye aho ziba. B. Ku bikoresho bidasanzwe bikoreshwa n'abapatanyi b'imirimo, biva aho bibikwa bijya aho bikoreshwa cyangwa iyo bitahutse, cyangwa se iyo byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. Kimwe no ku binyabiziga bidasanzwe bibunza mu masoko ibicuruzwa bidashobora kugendera ku nziga zikozwe muri kawucu. Iyo ugupakira kw'ibyo bikoresho n'ibinyabiziga bidasanzwe ku binyabiziga bisanzwe bigendera mu muhanda byatera imbogamizi cyangwa impanuka. Nyamara ibinyabiziga binyuranye byavuzwe ku bika A na B bishobora kunyuzwa mu nzira nyabagendwa gusa iyo bidashobora kuyangiza. Amategeko anyuranye, ingingo ya 88. Buri kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Igika cya mbere, buri kinyabiziga kigendeshwa na moteri kigomba kugira ibyuma biyobora bikomeye bituma umuyobozi akata ikinyabiziga cye ku buryo bworoshye, bwihuse kandi bwizewe. Buri modoka igomba kugira uburyo bwo gusubira inyuma bukoreshwa bicaye ku ntebe y'umuyobozi. Buri kinyabiziga gishobora kurenza umuvuduko 40 mu isaha, kigomba kugira icyerekana umuvuduko cy'aho umuyobozi areba kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe umuyobozi n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ibiranga imikandara yo kurinda ibyago bigenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Igika cya gatanu, buri kinyabiziga kigomba kugira ibintu bikurikira: A. Icyapa kiburira cya mpande eshatu zingana na 40 nibura buri ruhande, imikaba y'ibara ritukura ya 5 nibura z'ubugari, nta ndiba cyangwa bifite indiba y'ibara igaragara. Imikaba y'ibara ritukura ikaba ibengerana cyangwa ifite umusozo ngarurarumuri, byose hamwe bikaba bishobora guhagarikwa ku buryo bufashe. B. Agahogo k'ubutabazi, agahago k'ubutabazi karimo byibura ibipfuko 4 bitanduza byagenewe buri muntu, udufatisho tw'ibipfuko 4 cyangwa bikwasi 4 bifite ifungura, agacupa k'umuti wo kwica mikorobe, inyandiko ubutabazi bwihutirwa mu gihe hategerejwe umuganga, n'inyandiko ufasha guhumeka umunwa ku wundi. Igika cya gatandatu, imodoka igomba kugira ikintu kibuza kwibwa gituma itava aho iri cyangwa kigafunga inyuma cyayo cy'ingenzi igihe ihagaritswe igihe kirekire. Igika cya karindwi, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma namenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhusa rwihariye rwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu cyangwa umuhagarariye. Ibimaze kuvuga ntibikurikizwa ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu. Igika cya munani, birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako cyangwa ibindi bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba bitari ngombwa kandi bishobora gutera ibyago abandi bagendera mu nzira nyabagendwa. Igika cya cyenda, uretse igihe gikururwa n'ikindi kinyabiziga, nta kinyabiziga gifite moteri gishobora kugenda mu mihanda ahamanuka igihe moteri itaka cyangwa igihe vitensi idakora. Ingingo ya 89, hasesenguriwe amarengategeko ateganywa n'ingingo ya 59, ya 70, igika cyayo cya kabiri n'iya 72. Nta kinyabiziga na kimwe gishobora kujyanwa cyangwa gukomeza kugendeshwa mu nzira nyabagendwa niba kidakurikije amategeko y'igice cya gatatu cy'iri teka. Nyamara ibinyabiziga byajyanywe mu mihanda hatarashira igihe cy'imyaka ibiri iri teka ritangiye gukurikizwa, ntabwo bizarebwa n'ibivugwa mu ngingo ya 80 gika cyayo cya mbere, ya 85 gika cyayo cya mbere, 85 gika cyayo cya gatatu, 88 gika cya gatatu, 88 gika cya kane, ya 88 gika cya gatanu. Ingingo ya 90, ingingo ya 57, 61, 68, 70, 70 gika cyayo cya mbere n'iya 72, kimwe n'ingingo ya 76. Igihe ivuga itara ryo guhagarara n'amatara yerekana icyerekezo ntizikurikizwa ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu iyo imyubahirizwe yazo ibangamiye imiterere cyangwa umurimo w'umwanya muto cyangwa uzatinda by'ikinyabiziga.